sahi vitu zina happen sahi waelewi unaona sahi saa kama hii creative space vitu kai ni mtu hawaelewi.
Acha kwanza nikupatie example. Mamangu na budangu na jaribingi kueleza
unafanya nini
kuhusu podcast. Hata si vitu zingine podcast. Anasema tu okay, sawa, wewe endelea tu. Lakini
wewe fanya tu.
Fanya tu.
Like hawaelewi kabisa.
Hawaelewi kabisa.
Yenye kuna venye una look up to mzazi wako like from kitambo.
Yeah.
Ulikuwa na feel mzazi wako anajua kila kitu. Yaani Kenya amesema ni correct, ako politically right.
Yeah.
Hata ki make mistake ni correct. So ume grow up ki look up to yeah. But sasa wewe pati yako yenye umeingia into career yako ana basis ya hiyo. Like ana kabisa ajui kenye inafanyika anga huko. Sinaona. So ni like a different generation kabisa. So sasa hii only way tuna move up ni collaboration. Mimi naelewa kenye unafanya. Wewe unaelewa kenye nadu. Unaona? Tuki put our heads together to put out content tuna move. Si ati mzazi, hakuna mzazi sahii ni wachache sana. Mwenye wanajua tendo waseme, kijana wangu anafanyanga podcast, mpatie kazi hapo ready. Nini nisimuona, ni wase wachache sana.
Ni wachache, ni kweli.
So sahii, only way up ni collaborations.
Actually, kwanza ni kuuliza kama, hata si ati vitu nimesikia already umesema kwa iPod ni collaborations ni umefanya na kina Ashley, kina nini. Ndo I think your best work ni umefeel umefanya
kitu.
Ni collaboration fulani tu imekam tu ya kusaidiana na watu. So bado tukisema best work, nilikuwa nimekuambia untumie zile your best photos zenye una feel hizi ndo fiti sana ulifanya
the bestest.
So sijui kama utatupatia story kwanza. Kuna ya kwanza wenye ulitumia hapo. Ni ya Odeni Ashley.
My best model.
Your best model.
Woza.
Odeni si anachochango kwa hii podcast.
Inafaa hivyo, tunatambua kazi. Na pia ni mtu good.
That's true. Good. Kazi yake anafanya safi.
Anajua kenye anafanya. Na anaifanya to the fullest.
So about that photo.
About the photo, most of it ni from nini, from
Let's face it.
Ilikuwa nilichukua hizi picha actually na rush. Yesterday ilikuwa hot cake. Kama nikapiga
kidogo tu,
piga picha kidogo tu. Picha moja. Sasa nilichukua ina rush.
Okay. Hapa ni wapi?
Hapa tulikuwa wapi? Wabera Street, I think.
CBD.
Tulikuwa CBD, tulidu walk to around CBD. Tulikuwa hapo Macmillan Library. Tulizunguka Koinange. Tukaenda hivyo Wabera. Tuliconnect tu hiyo nini street yote. Na tukarudi bado Macmillan.
Actually, aje kwanza nikuulize. Unajua kwanza Sakaja alisema watu siku hizi ni free. Lakini bado nimekuwa kiona kuna watu wanasumbuliwa bado. Kuna pali wewe umeisumbuliwa mkichukua photos za makitukayo.
Mimi hata sija shoot CBD
sana. Okay.
Indo time ya kwanza nilishoot
na CBD. Okay.
So but kuna wase ni certain places utasumbuliwa. Kuna places sahii wasiwasha adapt. Ni free kufanya.
Ni free. Okay.
Kuna two different places utasumbuliwa, but Sakaja na do job poa so far for creatives. For creatives ana try kuwa infiltrate into the system
kiasi
considered.
Kuna paleo nisikia mse fulani nisema sijui kama ilikuwa mgani the drama kina nisema Sakaja akifanya tu hiyo hata kama hatafanya kitu kingine atakuwa amefanya kitu
poa. You say creatives hapa Nairobi ni wengi bro
nakwambia iko irongai yenyewe
ile. Sasa imagine tu sile class yetu creatives ni wangapi?
Wengi.
Wasanii
ni wengi.
Watu ni wengi. Unaona sasa creatives ni wengi almost kila mahali. Hata kuna msemi do low. Ni creative. Ana tap into your creative side. Unaona some do different things on tap into creative sides. So akidu great things for creatives atakuwa msaidia Nairobi.
Lakini
si pia at Nairobi kwa chafu.
Hapana. tupende uchapo kidogo. Turudi bado kwa photo ya Ashley.
So hii ilikuwa the most random photo. Sina a lot to say about it.
Okay.
Sina a lot to say about it.
Mm.
But mwenye kwa hiyo picha ni my greatest model.
Your greatest. Okay. The next one.
The next one in ya a guy anaitwa Leon.
Leon, okay.
Leon.
Bado yuko kwa hiyo let's face it.
Ni the same kwa face it.
Mm.
Let's face it. Mm. Ilikuwa a most random one.
Bado ilikuwa
alikuwa anaka aesthetically good.
Mm.
Alafu unaona venye jua imemhit. Mm. Alikuwa hapo mali alikuwa amesimama tu hapo.
I face it.
Alikuwa very nice.
Yeah.
Alikuwa tu amesimama hivyo. So mimi nikipita nikamuona tu nikamwambia si nikupige picha.
Mm-hmm.
Nikampiga picha zikakuwa kali hivi.
No. Okay. Yeah. Hey, kuna venye yani nimegundua na wewe yani kazi yako si mingi umepanga.
Ami kazi zangu sipangangi mostly.
Sia tu.
Not unless ni kitu yenye client anataka.
Tuseme bibi kwa studio
much,
hivi.
Much prior, prior planning na vitu kaa hiyo. Not unless ni kitu kaa hiyo. But vitu hizi nini? Mimi nitatokea. Hata sasa hivi tunaweza enda tupige picha hapa nje.
Na ikuwe ni kali.
Na ikuwe ni nini?
Okay. Third one and the last one.
Third one, uni a random body.
Body mnaumia.
Sa hizi lashes mungu wangu.
Hey, unaona venye amezijaza hapo.
Mtalipia jo.
Uh-huh.
So nilimuona.
Mm.
And then, uki zoom into macho yake. Mm-hmm. Ye nae nilimprep inawe.
Okay.
Nilimprep nikamwambia nionyeshe kitu na macho yako, like ni communicate kitu na macho yako.
Mm-hmm.
Like unaona venye huko.
Mm-hmm.
Niambie tu story kwa macho na macho zako.
Ehe.
Ilikuwa tricky at first jua aku amiget the whole
thing. Concept.
But tulikaa tu tukapiga picha. Ini my favorite yenye nilipiga yake.
Mhm.
Okay. Ini my favorite.
Mm-hmm.
Ukizomea
tu tuombe ni nani? I'm a body too.
Well, ni just a body.
Okay.
Yeah, just a body.
Okay.
So yeah, nilimprep. Nikamwambia I tell something na the eyes.
Okay.
So hii ni
through the eyes.
Through
actually
the
ulikuwa umeita hivyo.
Hai ilikuwa
ama kuna sijui mbona naona kaka kuna stuff yake fulani uliko umeita through the eyes ama kitu kaya.
Through the eyes. Mimi usema ngevo nikipost.
Oh, like, basi ni hiyo.
Through my eyes.
Ah, yeah. Na sababu naona kuna kitu kaya nimeiona umepost kitu kaya.
Yeah, mostly kwa through my eyes.
Okay.
Hii sasa hii inspiration ya venye nilianza nilisema Platon.
Platon. Hilo US.
Hilo US. Ni mgood.
Mm-hmm.
Yenye style yake ya photography ni venye nilikuambia. Mm-hmm. Unabuildio rapo. Anaka mtu na msee anabuildio rapo.
Mm-hmm.
And then atakuliza venye unafeel. Like anaku bring into your element ya emotional nini venye unafeel sahi emotional nafutuka yunona.
Okay.
Na hizo vitu zote zisho yonga na face.
Mm.
Kuna msee alisema juzi nilikuwa nasikia nini podcast ya kina Willis Trabur. Alikuwa anasema ali have interview na Reginari. Unajua Reginari? The famous actress. Ali have interview na akamwambia 80%
don't worry.
80% ya communication ikuwa the face. Vocal ni about 15 I think 15 or 10.
Okay.
Alafu sasa hiyo nyingine ni sijui simesahau. But 80% ni the face. Kenya unadu na the face na mwili na kitu ni the physical artist. So sasa nikikuuliza swali naweza tell from venue na
majibu.
From uso tu naweza tell msia ko tense. Ako anshu.
Ako aje.
So Platon anadu the same thing, like anaku get into your element yenye anakusoma unaona. Na wewe anakusoma. And then after hiyo session ya kubonga nini ni picha straight like umeconcert
mm-hmm.
na kuuliza hizi vitu zote.
Mhm.
Yenye nikimaliza tu hivi natoa kamera na kushoot.
Wewe?
So na get everything, unaona?
Kutoka hapo.
Na get kila kitu. So ilikuwa inspiration from hiyo nini.
Okay.
Mm.
Yeah, bado ume drive inspiration sana kwa Platon.
Platon nimemjua last year.
Last year.
Yeah, okay. Last year nilikuwa na watch some nini some series inaitwa Abstract.
Mm-hmm.
Kama ni creative unafaa watch hiyo series.
Mhm. Inahusu?
Inaficha mseli tengeneza Nike, mnyamiko wa kidesign Nike.
Ni docu series.
In a way.
Okay.
Doki series.
Mm-hmm.
So imeficha msee wa nini? Msee wa huyo alikuwa anatengeneza Nike from scratch.
Mhm.
Msee amedu different architectures, the greatest the greatest nini hizi
architects
nini?
Well, good.
Inaficha watu wa design ya manguo na design ya graphics. Is of zote. So Platon alikuwa in episodes.
Okay. Abstract. So,
it was abstract.
Yonte isaka.
After we on. A very good series.
Mm.
A very good one. So Platon nilimjua through up.
Mm. Yeah. Mm. Kali sana. Photography yako by the way. It's for the future, and you know, at least itakuwa kali sana.
Shukrani. Mm. Tunatry kulana.
Mm.
Try to kulang.
Mm. Every day is a learning day actually.
Sijafika
where
I want to be.
Mm.
But slowly
tutafika. You have a long way to go, bro.
Yeah, slowly tutafika.
Mm. Mm. So, unaona je actually sababu nimesema tu hivyo. Unaona je future yako tu yani ya
future,
photography.
Future yeah. Photography.
Eh. Yeah.
Actually siari nikifanya photography past 2025.
Those 3 years. 2 years actually.
Like after 2025, sioni ni bado nikiwa nafanya photography.
Uh-huh.
Kabisa. Uh-huh. Like ni nataka ni exhaust by that time yenye like nimefanya almost kila kitu.
Na huta regret any ya tumeacha.
Sita regret. Juna feel ni kama kuna kitu ingine itaka.
Okay.
Yeah, so na feel na by 2025
uh-huh.
I think after that si mimi nishajiwekea nini si feel nitakuwa na do photography after 2025. So future yangu haitakuwa mostly in photography.
Mm-hmm. Okay.
We'll find something else, something.
Mm. So ujai figure out bado.
Sijai figure out yet. Mm. But by 2025 nafaa kwa nime figure out. Si pressure or anything. Mm. But na feel ni ample time.
Mm. Toko umejua
ni ample time kwa nishafika hapo.
Okay.
Yeah,
what about design?
Design ni my love.
Your love.
My love.
Supo wako huyo.
Supo wangu huyo. Huyo tutapush na ya hadi, mwazi tutafika.
Yeah.
Tutapush na ya mbaya.
Okay.
Yeah.
Mwazi kwanza ya mwisho wenye umetoa juzi ni huna maoni.
Sina maoni. Wenye unanyo na hivi sina maoni.
Huna maoni.
Hiyo likuwa ta bezwe from nini? From a friend of mine.
Uh-huh.
Aliniambia aliamka asubuhi kani text akaniambia nishafikiria design nyota post leo ya mzee kwa macho yake imeandikwa sina maoni but mimi sasa nikaifanya nikatoa macho lakini mzee tu alifeel mzee na dunia akaniambia najua kwenye utafanya food design yako ya leo akaniambia du sina maoni
kali
ni sawa acha nifanye
hiyo ni kali
nikadu tu
okay
but design ni kitu napenda sai. Sasa nafikiria nini nimekuwa nikigadha kama wasa watataka kubai hizo designs.
Mm.
So
but the business perspective sasa.
So na try kugadha nini. Nishadu print yangu ya kwanza very sexy.
Mm-hmm.
Very sexy. Naiona ngapo kwa nyumba na furahi.
Hey.
Kwanza imekuwa hapo juu kabisa. Juu kabisa naiona vizuri.
So umekuwa tunaita ngo ni art collector. Okay, kuna yako hiyo, but unakuwa art collector?
Naanza kukua.
Oh, unaanza kukua.
Nimeanza kukua. Sasa hivi nyenye niko kwa hii space, nimeanza ku at least interact na wasewe nini, wasewa kwa in the space.
Mm.
So, nikiona a great thing yenye wanadu, ni tu sort of like kubuild nini kujua the industry, na kujua na wase kwa the industry.
Okay.
So, nikiona pisi napenda, miu buy. Kasa hii, kuna moja nataka kubuy.
Mm-hmm.
From jama fulani, tumikolabo na hii kwa designs tu.
Mm-hmm.
Kuna pisi nataka ni buy kwa. So, nitakuwa art collector.
Mm.
Art na nibamba excess.
Mm.
Ina nibamba yo design.
ati na bambanga mtu sana ka ukichiki unachikikai hii amtaelewa ni nini naonyesha Gerard but ni flani yenye Ryan nilifanyia mimi ukatua hapo na iangalia nasema tu
Ryan ni mtu mwingine mkali
ukijana mkali ule
ametulonjia po website jamani experience ni the best
bwana
amenitumia hivi hiyo link nilikuwa naiona kwa simu akaniambia acha jokes angalia kwa lapi fungua kwa laptop tukua kwa laptop nilikuwa shit
actually by the way sijui ni aje tatuko tumeshout out live na yame drop your new like 2 weeks ago from now
the illustrator mtu
ana illustrate si ati nini
ana illustrate vibaya sana
kwanza kitu ingine ni venye nimeona by the way ameweka mpaka kazi yako hapo
alinipigia akaniambia nika design zako mbili tatu kwa nini nikamwambia sawa
weweka
very nice
hata hii podcast aliweka
nimeona hapo Kenya Diary sasa pia ni rahisi website click
anapata tu hapo tu like anafanya kitu poa sana kwanza venye ana incorporate yani vitu mimi nafanya wewe fanya kitu yako wewe fanya kitu yako tena na mimi nitawasaidia venye ninaweza wasaidia na kitu yangu
ana make up yenye nikiingia
exactly.
Hapo nikiingia hapo naweza pata pod nita start pod nikiona anga kitu kingine msemo mwingine anafanya
no? Actually
sasa so, hizi akona articles last niliona alikona
akona articles tena akona akona above one akona playlist ya yeah, kila akona, wiki
playlist.
Music playlist nini ngine nimeona make up like actually ni venye tu umesema ni hub tu yani
ukiingia unapata kila kitu unapata kila kitu yani very very great work
very great work.
Yendo sana nilikuwa nasema collaboration Kenya na do ni very great juu na saidia wasi wengine na yeye pia ana game
anajisaidia
Kenya nini
very
great
very nice
the Rayo shout out
to Rayo mkubwa sana ule kijana
jana ndari
kweli nimependa hiyo story ni kali sana photography kwanza venye ina tell zio tell story sana inanifanya mpaka hata mimi na feel sina hata picha enough zenye zina tell good story kunihusu mka naona yeye nafaa kuingia stu hata nipigwe picha mbili tatu
at least kuna kitu ya kuforce the whole year
bana actually hiyo ni kitu kingine unadhani mbona vijana hatupendi picha
hatujazoea tu
atujazoea
ni kuzoea tu kuna wasa wamezoea kuna msiani akiona mbeba kamera anadai tu picha
so ni venye hatupendi picha hatujakuwa tukipiga picha sana
hatujaizoea hivyo unaona hatujaizoea hivyo alafu pia kuna ile call back ya ni mademo alichukua sana unaona
yes.
Sasa kionao unapiga picha hivyo sana
unashika
kuna hiyo stereotype that
picha sana ni ya mademo
unaona so sawa na wall back so sasa pia kuna msia yuko comfortable kukaa nikaa mbele ya kamera
anapiga picha
anapiga tu picha so ni venye tu hatujaizoea so hata ukipata picha yako mbili tatu tumia Facebook WhatsApp ni kila mahali Instagram the whole year pigo zingine next year
bana
kama sasa hata mimi sina picha niko natumia na tafuta tu zangu za kitambo
unapiga picha na ujipigi picha au na upigwi picha gera hata maneno ama uliacha kuwa model ukajua basi
tuliacha hiyo side tumeingia side
nyingine umeingia side nyingine
behind the scenes kwani uko comfortable
kweli lakini ni poa bora yani wewe mwenyewe una feel uko happy na bado si atumefungiwa bado unajua bado unaweza enda na kuwe bado hivyo model
Nakumbuka kwanza amekuwa akiniambia kwa model naambia zi
hey na ndivyo ulikuwa unapiga nikali nakumbuka kuna ni fulani yenye mlifanya na Winnie kuna wakati ngine bado ulifanya na Ashley hizo zilikuwa za match ya tajiri wangu
au zilikuwa za match hiyo si tulishoot sidhani si as epic tulishoot ni collab venye na
collab bwana
ilikuwa tu a great photographer kama utapigia kazi
okay
na kama unatupigia kazi
but point ilikuwa yani bado ukiwa model uko sawa kitu kwanza
tutajaribu labda tukitoka photography tutarudi side nyingine
kitu kwanza na notice na wewe ni ati uko poa lakini ni kama jalango utaki unaona kama jalango anakuaga poa kwa kitu lakini hataki kukaa sana hapo like kaka radio anakuja anakaa mwaka mbili anaondokea
but you feel kama as much as unapenda kufanya kinyo na do but umeishika, umeigrasp so good that ukiifanya ni magic. Kabisa kabisa. Movie deo ni mission accomplished. Like, usha I do.
So, on to the next challenge.
Yeah, to the next challenge. Okay. Usha I grasp. Mm. Sayata, tuseme kama uwache iPod. Uwache for 5 years.
Mm-hmm.
Ufanyi podding kabisa, podcast kabisa. Na uko too good. Vanyo uko too good sai. Mse akuite after hizo 5 years akwambie nadai nini kwa pod yangu ama tuanze pod kitu kaa hiyo. Uko too good yenye uko nayo, uko na hiyo skill kabisa, unaweza enda uifanye vizuri sana, make like the best no. Kusha grasp uko nayo, haiwezi kupotea. Ni kama driving, uwezi sawa kudrive,
uwezi hata kama take the longest time bila ni ukirudi bado utakuwa
hata kose kudrive miaka ngapi, uwezi sawa kudrive. Unaona, so ukisha grasp uko nayo ni kitu unaweza ifanya periodically time unataka, but uko nayo, move to another thing.
So ni watu ni kosa kuwa comfortable in a way.
Exactly.
Sababu usha perfect kitu. Unajua, I think sana kwanza comfort zone inakuwaga poa. Mtu feel poa kiwa comfort zone. But ukijitoa kwa comfort zone,
unaweza achieve a lot.
Unaweza achieve more.
Exactly. So mu feelingi, once niko na everything, kwenini nikae? Well, niko na kila kitu. Najua sasa hiyo kiniita naweza kupiga picha ni niko nayo, ni skill niko nayo siwezi sawa. So si ni move to something else.
Okay.
Yeah.
Okay. Good.
So, let's go. Si kama Jalango alikuwa anasema anga hiyo time fulani kuna time alifungua channel. Time alifungua channel.
Yake.
Yeah, okay. Channel yake direct time alianza kabisa. Alikanga content ka 2-3. Akaacha. But feedback ya hiyo nini ilikuwa good. Feedback ya content make out ilikuwa good. Ndio kakamu kuirudia juzi. Akianza kutengeneza nini. Inaitwaje. Ile news yake ilikuwa inatongaje.
Jalango TV.
Ndio alirudia sa vizuri. But kitambo,
alikuwa miyacha.
Alikuwa miyacha.
So,
ni akuwa miyamaster yo type. But ni kitu imeka mkumsaidia badaye. So, miyamaster sahi. Sa hato kimtoa parliament umombie, bana, tuende tufanya interview.
Jamaa ako si unga.
Atatokea. Atatokea hata bila kumombia ni kumpea script. Nataka nataka interview vizuri. Niju wako nae.
Imenikumbusha nini ya James Corden. James Corden kwa mchike anatoka little show. So kuna pahali alisema the first time, sijui alikuwa anabonga na nani. Alikuwa anasema the first time akiinterview maybe mtu ako kwa movie, maybe ni movie imelaunchiwa so anataka kuja kuongea kuhusu hiyo movie. Ilikuwa inabidi a watch keenly. Ana watch keenly, anataka kujua kila kitu yenye iko kwa hiyo movie. But alifika pahali mpaka unakaa mna hata haja watch your movie. Lakini kwa hiyo conversation utafeel walai umse ameochi your movie.
Yani umekuwa too good.
Umekuwa too like good.
Umemaster kenye unafanya. Hatuna do. Yenye ukienda hata bila preparation.
Uko sawa.
Yeah. Satan kikomcha 3 AM. Kama kuna interview kuna
ndio.
Uko sawa.
Yeah.
Hata iko ni nani unaenda unaifanya.
So
na feeling ukisha I master.
Move on to the next. Yeah.
Okay. Alafu unajua sasa hivi sasa kuko. The more you know, the more you're marketable.
That's true.
Get to know a lot of things. So hata sasa hivi venye unadu weka mguu mwingine kwa kitu kingine,
ujaribu tu,
weka tu kwa kitu kingine, uianze tu, establish tu ndogo itaka mkujipa
kila kitu ya niko na time tu yake, lakini si ati ufunge tu macho ati sababu kwa sawa na hii ukae hapo. Uende tu jaribu zingine.
Nikatu venye leke nalisema. Ukiwa kwa nini? Ukiwa kwa umeamue ni msani.
Yeah.
Unaingia kwa sana. Iyo ni risk usha make in
ni
life.
Ni savage move.
Usha make risk in life kabisa. So, ukichukua, try as much as possible. Ugrab kenye na ye entail. As ukwe the best.
That's
the best. Uyetu kila kitu. Vizuri. So, ni hivyo.
Okay.
New challenge, move to the next.
Ah, nice.
Hapo pia sasa hii huko limited. Unaweza lana kila kitu. Sasa hii naweza ingia online, nifanye course ya marketing.
Na ulan na ukuwe sawa.
Na nikuwe vizuri sana.
Ukitaka vitu za kukodu ingie tu the same
thing. Na unafanya hata in 3 months, in 2 months, na uko sawa. Uko na basics if anything.
Actually ni kitu ingine. Kwanza watu wako unini na nini. Unajua kuna watu wengine wanakaanga tu yani watulia tu na hata ujui nini na na kuna skill unaweza learn tu hapo.
Mali tu huko.
Mali tu huko na upati pressure. Kuna mtu anakukimbiza ati nini?
Ile class ya you have to be here by 8.
Maze.
Sijifanya nini fanya nini? Ni online. Ukitaka ni kuingia hiyo class ingia.
Unaingia.
Ukikosa record utaita nini
bwana? Kweli. Kweli. Nice conversation. So tukimalizia show si malizia na maswali fulani unajua sisi ni wa Kenya hapa so lazima tutiani tu venye you view about our country
unapima IQ
unapima IQ yako ya Kenya
venye sina maoni ya ukweli
kidogo tu
sina maoni
kidogo tu so ya kwanza what makes you proud to be Kenyan
ni the Kenyan spirit.
Kenyan spirit, huh?
Kuna nini, like Kenyans, ukiamua unafanya kitu, unaidu. Like, unaget, iyo, inaitwa viga. Ukona iyo viga, ukona iyo interest, na unaifanya.
Unaifanya.
So, iyo the spirit, jusa kuna... Kuna msaada I think alisema kwa pod. I think ni Bavon or something. Alisema msaada yake ndo maju. Kani Mkenya ni mwizi. Ataiba vizuri.
Iko Bavon.
Ataifanya fiti kabisa. Una hiyo kenye unaweza fanya unifanya to the full. So ni the Kenyan spirit for one. Two ni the beauty. Kenya ni very beautiful.
True.
Ni very, very beautiful. Ina depend on how you look at it, but ni a very beautiful country. So, ni hizo.
Mwajua kwanza, kuna miongo ukiangalia sasa story za geography na nini, Kenya ndo inambiongo, Rift Valley, yani ndo...
So, yani, ni artistic.
Ni artistic tu yaani. Mwache kwanza kuna pahali Kenya inakakame ina nini?
Manze, kuna place hata Nakuru ilikuwa ina nini. Simaima hiyo barabara ilipasuka.
Ilipasuka.
Next pia kuna place nasikia ili nini. Ili
katika break. Katika tu hivo.
Ili break. Kuna places tu zina break.
Kenya, woi.
Maybe sahi tuna drift away tena. Maybe tutagawanyo tukule so, Afrika A, Afrika B.
Afrika B. So unaona kama Kenya yenyewe ina move hivyo hata wewe usikae comfortable.
Manze move. Move like your country.
Move like your country. Kali. So aya, what makes you not proud to be Kenya?
What makes you not proud to be
because
Kenya?
Because huwezi kuona penda kila kitu.
Our political systems.
Our politics.
Hiyo na iko number 1. Unaona ile number 1 ule amepata a strong.
Yeah.
Ni hiyo. Ule amepata 84 ilikuwa 84 ama
ilikuwa
Amele kwa 87.
Kwa 87.
Uye mpata 87 niyo kabisa. Mipata kila kitu 100%. Niyo. Gava. Na what else? I think niyo tu. Niyo. Tizo zingine zina hold up a B+.
Ni kweli sabu. Politics zetu yani mpaka tukiongelea unachoka.
Manze unakasirika.
Unakasirika.
Hata ukifika place mse anaongelea politics unatoka tu.
Unatoka. Kana wajua venyani watu ukasirikiana. Watu wana jam. Unaona kwanza umeikuwa place yenye watu wana agi kuhusu politics. Unaona.
Wamekasirika kabisa.
Wamekasirika.
Unatisi ya tukotu kiwatch news tango election.
Yeah. Siyo tinini.
Juki lakitu ilikuwa na trickle down. Ilikuwa tu ni hivi. Kila kitu nienda chini. Everything is downwards. Unajipea stress ya buru. Umetoka kazi, umechoka.
Maze, tuna nasuja kufatiwa stress nyingine.
Choke.
Unaona tu wacha tu nitoa hii bad energy.
Na ni kitu neza avoid.
Ukweli. Haya. Kenya, who is your biggest Kenyan role model? Ama someone you can look up to in Kenya?
Kenyan role model in terms of kwa industry yangu ama generally
but unaweza peana zote mbili.
Okay. Generally someone I look up to. Wacha nianze in my industry.
Okay.
In my industry I look up to Alf. Anasema ana inspire bado. Serious. Ana make major
moves.
Na anajua kuoperate kwa industry yani amekuwa hapa for long. Anajua venye kunaenda. Mtu mwingine kwa the same industry ni nani anadu great work. Kuna mtu anaitwa Mwadzame.
Mwadzabu.
Mwadzame.
Mwadzabe. Mwadzame.
Mwadzame.
Okay. Mwadzame. Jina tena. Fake waribu. But
Mwadzame anadu design. Binye sana anadu design.
Uh-huh.
Anadu design of the same sort.
Mm-hmm.
But ikona a different twist.
Mm-hmm. Twist gani?
Kuna unanovanyesa nika uko na style yaka kudu pod.
Mm-hmm.
Ya kuna style yake different.
Oh, okay.
Yenye
okay.
Ni edu wanajua vinyo ufanya. So anadu great work. Ndakonesha kazi zake afterwards.
Okay.
Akona great work.
Mm.
So kwa industry ni yao.
Mm.
Generally in Kenya, noa.
Hakuna.
Stani iku.
Kutu sawaza huu. Wada honi wa Kenya hali umetaja.
Stani iku.
Okay. Aya, so, ujo wa Kenya si tunapenda makuote na matrend sana. Ni gani imekubamba sana kwa Kenya?
Imeenda.
Wala imeenda. Hili kwa kali.
Wengine watavunja television.
Uh-huh.
Watavunja radio.
Uh-huh.
They will not believe. Atuli nae ni mgrate
kwa. Uh-huh. Sana. Amekuwa kitu wa content. Wana mba kuna zenye sasa asha sema hizi ndo uzitumia sasa nilipe sasa.
Alafu ingine ni bamba ni get ready. Hiyo kwa kali.
By the way, uwa likuwa mtu mwingine wa content. Alikufa. Alikuwa naitua The Politician. Kajuang. Tino Kajuang bado likuwa mtu wa content.
Get ready.
Bana. Na mpaka ile. Si bado kuna enye limba. Bado mapambano.
Alikuwa anayi nini.
Maze. Alikuwa by the way mtu mwingine wa content. Rest in peace to him, maze.
Rest in peace, dude.
Mm. Kitu kwetu ama trend ilikubo?
Kwetu ilinibo.
Ama trend?
Trend ilinibo? Na naijua. Imepotea.
Imepotea? Hei kubamba.
Kaga, na naijua. Hei
kubamba mpaka inapotea. Ma- Yeah.
Wacha tuendelea nikikumbuka ndako.
Sasa sijui tunaendelea wapi kwingine, but nilikuwa na nikwambia after that last words zenye maybe unaweza kutaka kusema before tufunge show.
Last words.
Mm. Kwa photography anything. Mm.
Kwa photography do tu kenye whatever you have, use whatever you have.
Mhm.
Hiyo tulikuwa tunambiwa shule sana. Use whatever you have. Use the resources you have.
Mm.
So, kenye uko nayo, anza tu.
Mm.
Start. Utaget vitu afterwards.
Mm.
Zitakam
poli. Mdogo tu.
So, mali huko,
just start. Mm.
Na usiogope kupigwa picha.
Watu wasiogope.
Ntafute nikusho. Ntafute nikusho vinyo kunaenda.
Yeah, kwanza watu, wambie bado unataka pesa.
Ntafute ni nyosho kunaenda.
Okay. Nice, thank you so much kwa come through kwa episode 14.
Shukran mwaze. Mm. Episode 14 locked.
Yeah, locked mwaze.
Shaifunga mbae.
Kweli.
Unafilaje mikuwa solid?
Kabisa. Unajua kwanza ulikuwa unashtuka tukianza. Sasa ni 1 hour 30 minutes.
Nilikuwa nimetense. Ni kama ninge interview KTN.
Hapana. na feeling yani podcast inafua kuwa
mwaze, easy inafua tu. Chill relax. Hata mina feeling
mitu. Imekuwa fiti.
Nikuambika mbaya. Na ngoja tu itoke. Nionyeshe zangu sikia sauti yangu. Mtamute yangu, sikia yako.
Hapana. Utarisikiza mimi sasa kwanza usikie kwanza nikifanya my editing na nini. Ilikaa mpaka nishazoea saa hii sauti yangu. Ilikuwa inaniboingi mpaka saa hii kujisikiza, but kuna venye nishaanza kujizoea ni kujisikia.
Mio kitu nisumbua na feeling ni kama ni horror.
Bas
inanisumbua enye
lakini enye Mungu kwani alikuwa gaja create yani mpaka utaki kujisikia lakini ni mimi
manze na ni wewe
ngori shukrani sana Gera kwa come through na tuendelea kusupport kazi yako na bado hivyo tu collaboration najua mpaka kuna pali nitafika yani hata mimi sasa nianze kukuita sana kwanza maybe nikienda visual na nini
visual kama nikufanyie
obviously tulishabonga na tutabonga mo ni venye ni time tu, ni time tu.
Time will tell.
Eh, sababu kuna vitu tunataka kwa tumefanya ni ndio tukitoa iko kazi safi, sikuwe bado kitu
nakupata, lazima uko prepare for hiyo nini iko perfect.
Eh, iko perfect. Design yenye mpaka sasa wenye unasema uso nikisema kitu hapo watu wanaona
kila reaction yake. Eh, huyo amesema nini gavana mbaya? Anaishow.
Yenyewe ni mbaya. Kweli.
Sasa shukrani mazee for having me.
Mm.
Imekuwa nice. Imekuwa very true. Na filata sasa tuendelee.
Unabidi tuendelee.
Lakini ni lazima tufu. Kitu mzuri ni lazima iko naende.
Ah, kweli. Uzuri si ati ndo ya mwisho. Tunajua tutafanya zingine tu.
Amini ko ready. Ukiniita mimi na kama.
Mm.
Ukiniita natokea.
Kweli. Shukrani sana.
Shukrani pia.
Kweli. Thank you so much guys for tuning in to this week's podcast. Please share with another Kenyan about the Kenyan Diaries, and if you learn something, tell the other person. Usikue nini na information. So as we close, please follow us on our social media platforms at the Kenyan Diaries pod. Adios. Peace.